Fresh out from NigeriMix.com.
Do you know the amount of love I have for you? Do you know the love I have for you? Ngithandeng atampili gash, pili gash endo. Ngithandeng atampili gash, ampili gash endo. Are you okay with the love that I'm giving you now? Ngabe weja bulela, bulela ngithandeng ikunika lona. Are you okay love that I'm giving you now? Ngabe weja bulela, bulela ngithande ngikunika lona. Uthenga indiza haya nginawo amandla akho. Kodwa uthando mahala, impela ngibhizi ngizo sakho isikhathi sakho, ngeke uhlale ungikhumbula. Noma ingagcwala le mifula ngizoyiwela, ngeke ngisabuke emuva. Hawu noma ngabe uthukela, thukela mina ngisabe uyongibona sengikhudla. Phela thule dalwami, awudalwami. Namhlanje uthole i-type yakho wena dalwe wami. Le futures bendo iphostwe to i-iPhone nayimi. Ilola hlobo luthandazela njalo yimi. Phela thule dalwami, awudalwami. Namhlanje uthole i-type yakho wena dalwe wami. Amount of love I have for you. Do you know the love I have for you? Ngithande ngathandili gash, pili gash endo. Ngithande ngathandili gash, angpili gash endo. Are you okay with the love that I'm giving you now? Are you okay with the love that I'm giving you now? Ngabe weja bulela, bulela ngithande ngikunika lona.
Fresh out from NigeriMix.com.